Welcome to the Uganda Airlines. This message is from the captain to all passengers on board. Fasten your seatbelts and feel at home. The aircraft will take off in 5 minutes. We wish you a wonderful flight.
Tutamlina mubanga fe. 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 Sasa tugamba mubanga waliyo jam na yegwe tusanze si wanyonyi ono wabidemdem. Ne batugamba teri muzanyo na yebo fisa bajala boka. Sidu wendo ba ofisa nandya neno kukebera kakola nkalina mbakunya ne mbakubira ne bangumya ne bansala katabasa mukafunde kidako kye simanyi miranga gye mpulira nzula luvanyuma majja tebasasula lukwere basasula. Tutamlina mubanga fe. 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 Eno mubanga tebagaba yona byapa kyeyagala kulyo lukirawooza ne kisoma ku nsi tuli baana naye no twakolamu ndabasenekozo ne kugiwazalira abateno waliyo ne kubazungu kyokka olubabuuza bogera lusoga mwana nenekanga nebinsobera eno teri kutoyi era teri bya ddisala lifulumanga mpewa bo ku nsi gye bassa kyokka bukola empisa embi tebakuba tebalangira ijja kiti gye banyiga. Tutamlina mubanga fe. 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 Mubanga emere tulya michomo na nkwacho tuzinakira migino muwaine mwane tukola byalagirwa tetufa kunfunayo soka nenkikwata bwe mala nenkita eno teri wadde n'okunyiga sawa binatubeera tunyumirwa ate teri mpalana n'ebitanda tugatta naye empula amaisoba. Tutamlina mubanga fe. 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 Yo, my name is Jerry C. the Cypher, and I represent the Cypher's continent. You know we beat them bad. They are good, but we are the best. See them.